akashika kavunanizwa ku empuliziganya mu ggwanga ka Uganda Communications Commission UCC kalagidde nti amayengo ga internet mu ggwanga gaggibweko wakati muketerekerako okulonda kwa bonna okw'olwokuna lwa ssabbiiti eno. Ku lwokuna lwa ssabbiiti eno bannayuganda balonda president kw'ossa n'ababaka ba paalamenti. Kati Nyombi Tembo akulira Uganda Communications Commission yannyonnyodde nti amayengo ga internet gaggiddwako olw'okusobozesa ebyokwerinda okutambuzibwa obulungi kw'ossa okubeera ng'eggwanga libeeramu obutebenkevu. Ng'ayogerako ne bannamawulire akawungeezi ka leero Nyombi Tembo ategeezezza nti okutunda simu kaadi empya kw'ossa n'ebintu ebirala ebimu nabyo biyimiriziddwa okutuusa nga balagidde biddeko.